veneno. Olfaza ni comando. Kipato kikoso siseme po. Leo una futo ya kuzuri. Ayungu fitina uwezi go. Tetezi wako wewe yuko on. Kili wani na CO4. You are pressing commando. Veneno, veneno. Lord is first of all. Devil, leave me alone. Veneno. Uko pesi, umeketi kwa kiti cha enzi. Wakali sema siweti. Daddy ukunia choka presi.
Itafanya kitu wrong napenda. Itafanya yote mwisho nita come back. Father you keeping on breast. Umenifanya fanya nisigende breast. Umenipa karama shetani kufunga na sanda kwepo wako kwangu. Zaidi ya peso maskini changa moto ya maisha. Nitafanya kitu daddy unataka. Ungezo ngeza zaidi ya nishusha baraka. Neno rako sichuki wema baraka ziko na mimi. Ujiza unayosusha geni zaidi ya mashine. Devil kikukuta lazima ukapime penye mwanga nyangazie. Giza chafu chafu nitupie pepo pepo chafu yani nisha kata. So giza giza nuru yani nisha waka. Pepo pepo chafu yani nisha kata. Sio giza nuru nuru yani nisha waka.
Siseme no. Lord Father ni komando. Kipato kikoso siseme mpo. Leo unafutwa ya kuzuri. Majungu fitina uwezi go. Tetezi wako wewe yuko on. Kili wani na CO4. You are pressing commando. Veno, veno. Lord is first of all. Devil, leave me alone. Veno. Upendo wako uko pesi. Umeketi kwa kiti cha enzi. Wakali sema siweti. Daddy ukunia choka presi.
Falme mwema kila itaji ana keys. Kilo sem fanya free stay at the church. Nisha gechi gala toka ndishi. Nina mtumikia nafsi lilila tunda damu. Kisha panda dao ya shitani frau. Sagodi baba lao. Trusted uga nipa chef. Hey yeah komando. Hey yeah ushindo leo kwenye shida sani. Yeah ni call me kwenye matatizo CO3. Vitani mungu mpigia naji wangu mi. Wangu mi. Na vimba na tamba. Niko kababa. Nikiwa kwa imani devu na kukalishaga. Sure you cannot wezi nikamata. Bila na kuchanga chenga ya ni kakarata. Mana mana mi ni kona buwana. Bila na kuchanga chenga ya ni kakarata. Mana mana mi ni kona buwana. Ni kona buwana.
Siseme no. Lord Father ni komando. Kipato kikoso siseme mpo. Leo unafutwa ya kuzuri. Majungu fitina uwezi go. Tetezi wako wewe yuko on. Kili wani na CO4. You are pressing commando. Veno, veno. Lord is first of all. Devil, leave me alone. Veno. Upendo wako uko pesi. Umeketi kwa kiti cha enzi. Wakali sema siweti. Daddy ukunia choka presi.
Nasha sana mati.
Choka presi yo.